Rasta, Dembe Records, Banamba Moja, Luga Flow Murio Valte Gukocha, Gwe,
William P.
Sente, Fuse Sente, Burio Mu, Anonya Sente, Mukwano Ganga Nonya Sente, Date Wanga Nonya Sente, Sente, Fuse Sente, Burio Mu, Anonya Sente, Mukwano Ganga Nonya Sente, Date Wanga Nonya Sente, Gwe. Gatori na sente buli kimu kigana na kamera olusi tokafuna ne sukuru fizi olusi na yagana nabali mikwano jaba mubachuka gwe gatori na sente obanga talina mugaso naba mubatandika kuita na falantio yandizifunye na yeyera kanyo sente fuse sente buli omu anonya sente mukwano gwanga anonya sente date wanga anonya sente Sente fuse sente, buryo mu anonya sente, mukwano gwanga anonya sente, date wanga anonya sente. Oke gwe, anonya sente mukwano togayala, ngamba mwedala abana tero kuzala, manya nti byamaka mubera mokulwala, kola namanya osobola okutereza embeera, nyikira okukola kwobera embeerera, manya nti embeera gy'oli musi ya luberera, luli ky'olunaku embeera neterera. Kankubudire kumbera mwekitambulira Otandika mpola mpola nga bamu bageya Olumalo kuzifuno balaba besesa Banonya magezi basobola okusemberera Sina chindi nokumanya gyokolera Bagala okumanya n'omugaga gwokolera Tebapo abo alakumanya mu buli mbeera Sente fuse sente Buli omu anonya sente Mukwano gwanga anonya sente Anonya sente, sente fuse sente, buryo mu anonya sente, mukwano gwanga anonya sente, date wanga anonya sente, kwesho, blaze che sente choli no zinonya, boto zinonye sote zija kunonya, n'abagaga bola babo bamala zinonya, okufuna sente obori no kutuyana n'ekitawo okukubezawo amala kukazana, akera mutumbi asobola okuyiya, n'agenda yiyo lusi nebigana. Biganye tata ajulo kukaba Atenga mama yolu siga kulukuta Banonya chakulia gosobole kukuta Olino kusoma tori nano kwambala Sente fuse sente Buryo mu anonya sente Mukwano gwanga anonya sente Date wanga anonya sente Sente fuse sente